Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde sakiraabe hedibe jamwaale modo hede ngone bete alkamisar 13 lewruji hitane 2024 yamde jena yottike dumbar e nyimi nyama de damdu wans Ousmane Niall buldo kabaruji do Mamadou Ouattara to boggi jande to to golli yilaru kaborde ciewde bangé kérol Mali e lagine wono fanda boto ngado le yonter de do bamako do kawrentin do balle société civile don sankobe e tafobe kaborde remobe wombe bayangara puddi ko buri lewru joni golleji gese ndungu 2024 2025 ka e be metta tidal hebude engrais mo lamu o fabirto fewde e julde layya min kalan handan hala himbe ngadobe ko mbawi e mbaba fu fa paro nyande julde min ngara min kal hala dun le do e seda le hello zoom sire yodi won sembe kabaru yidi beta ko bismillah mo hala studio tamani kawrital do beydande faamu balle société civile don sankobe mo inobe kaborde e nyibe pawingala do sariyaji kaborde ciewde wadi talataare e sappo e go lewru jendu do bamako do fanda mudon yo hollitinde jamaare de torraji gondi do heewugul kaborde ciewde e dartugol no basiji nyifirte e don ne fawi do golleji projet kumenido e sakade basiji e beydugo la dole kebal jaleni gondi bangi kerol Mali e lagine idore en fam an ko intal ak bilal hebinen do faccitango alisis e mamadou samasiko
lieutenant colonel adama jara kany woni ardo fedde ko manido wadde imadraji fa haba jogogol malfe tuskoy le leede amendi lewi mako yiltagol kaborde doni malfede hakkune yimbe ana wawi latar sababu rafindena go mawdo le leede amendi fa yetto chagal lindi hore
kewal al qadra mpitingol kabar kaborde wonande civil en be di sembinde rafindena go le mali do fufle wudundu e sahangal nanugol kaborde urude libi gila 2011 sambini kewal fitna ajile mali dum beedi dun sambinde metti le leddi tagal leddi beedare dun kaborde mu intede gamenga na yirwi san
abdu hamani kany woni kayado fadina mino dirta oni disi oni golirgal nations unies ko manido habude drogoji kany warangoji o be janginde kany humpintinde yimbe mu inobe dido kaborde do woni malfede an wawi latade sababu habude odo tidalla
dendo won ko sol jande fana mudu sambinde bawdo golle dun sunkobe ilamibe bangal finatawa edina ele nokuji hultari ele kabaru habbo trafika ko kaborde dum fawoto dun e utude kewal majje jogola majje natorgul majje den nokuji keri
fadde ko manido habude jogogol malfetus ko le leddi amendi do woni secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères holiti wiide leddi amendi kany leddi guiné kerol gongol hakkune mudum joni mudum anawara kiloji chapan jena e jegom nokule ngodande leedi malindi woni kangaba kita kenyeba yamfulila sigiri manjana anale leedi guiné dido nokule wakati fu tawtobe nanude droguji nadu marfe ana nangale mudum
sakirabe di kabaruji fu andon mbahibde do bembe ande de do hilamen Facebook kanya konta X lani daji demal dungu ngaraw o ko fuddi illa go o lewru me jabbino du ana jukine le region banyangara dum woni ko holtivide direction regional agriculture e wi horabe de gollirde dabreji fu piyama yalla golleji gese ana puddira no mojjire kanon remobe wombe olno ko kuliti metti mu ben e tidal hebgol engrais ngaji di lam o fabirto anni ko kejada men gondo bayangara adama jigiba hebinen du faccitango Umar Waygalo
kanko yakama wolo gem goto e gondo le fedde remoɓe to baña garato hollitiwde engraisji gaddadi ton ɗi heƴata o waɗi noddango fewde laamo tinno ɓeydaɗi
l'engrais n'a jamais suffi
abada engrais o heƴa yimɓe ndende nde hitande fo min hoorejo jaati ɗo waɗa lande sallah gollidoɓe amin fo na kawrika min ka min kalanamɓe tiiɗallaji amin min gaɗan nelal ngal tawi haaji homo fo won hen min nelda ɗum suudu hooreɓe ndemowo mbiɗo darda hooreɓe ɓe soɓe mbawi ɓeydude hitande fur koɓe ɓuytata coggu mun ko yimɓe kaja o engrais sande saabi keɓeteɗe hen
exemple de cet engrais là plus rendement
kanko kuminido kabaru demal to baña garato hollitiwde engrais ji di laamo hokkata hitande furdi keƴata tumani goita ɓeydile hen wiide yo ndemoɓe kañen jatso cooda e kedde ɗe le lumoji
l'engrais subventionné c'est juste un petit
engrais ko coggu mum ɓuytete ko ɗum balla pammari hooreɓe ɓe noon bangal remoɓe jonka ko heddi ko kamɓe jaati hani sodude no lanɗe amin kewiri fuu ɗum heƴata leydi ndi fuu e tonngaji ujunaji ujunaji naina ujunaji joy ko min dardata be ko ana famdi ko min kebata ton ujunere don kan don famude wiide ko darete ko hejata
ne sont pas satisfaisantes
mititede wiide angreji di lamo wi buyti choggu mudun chakour 50 fan wonde sottede buudi uinaa di temede jitti be do yimbel tawabe tombe fu kolliti wiide fa demangal gasa wajibi angreji di kebe kanye e muyde lando don ko adama jigiba hebini sujo tamani banyagara
darana de fa jam e denago hebe li mali woni faanda batu balle didi timmudo talataare hicci kenya do bomako do du kabaru denago wakati o hawrentini ko yaata himbe chapande nayo ngarobe windude dewtere do kabaru o sisile gal kawrital ana fawi do golleji 15 de l'environnement do woni imadaraji balde sappo e jo do kabaru hawalu fabidre dem fam aniko mariam koulibaly hebene do faccitango mamadou samase ko ali sise
Abdelkader Bamadjou na golla to nokku AEDD agence environnement développement durable o facintani min ko woni ndenagu kabaru hawalu
les inondations la
natu gol ndiameji di njori tawtude basiji di wadi so yimbe ko heewe mu en fu wana egga nukule mu en faadi do sitallaaji di beedo yimbel wondi fewde mudum hebina jogalal wam imadara goto mu en puddi lollirdo securite climatique do ndenagu fewde kuteje waytagol wakati o
di changement climatique
Caroline Sarzana dunke kabaru ndenagu hawalu e ko nande mudum o memi hala nafaka ngaldo kawrtal wonande leedi hono mali
tewtu do andure tobbe imma daraji muudi haani wadede bangal mudum yella jamande ana heba humpincinede o nawri bangal security climatique o hore do woni waytagol wakati o kutteji mudum ko wa yottinde be haltude dabereji kandi fihede yella dido golleji ana heba yirure lindi hore
totondral hakilaji hakuno dunke en na sarta ele ngal do kawrtal
jikke ana famdi kasen fa gabuje mali de nja coupe du monde 2026 tagal ko ben dunki hawde leydi manda gascar le pida hakunde mali e madagascar ko wadi talatar jabbine de fay goto heba wattude bi yoddum figol nyaloma naybo e yaltingol yakul coupe du monde 2026 mali ana wodi wattu joni o do place naybo le gubal modon do mboyonki jingonobe mali fa bidre den fam an ko imerana kilumay gahibini en do faccitango umar waygalo e halisise
tagal ko mali fi pidi de so gasanay dum ko andam e kabar figol bolon kay kollitiidi yaade mali coupe du monde hitan 2026 dum tidi o do journaliste noddirteedo mohammed jekite buudo anditirede ben barek o wadi tibora ko fiobe lati sababu mudun
sabe du tout simplement
dum ana holita tam mide le leede amende fayso mi kawama min tawtata andude hodum sabe so mi kawa fayso min tewti andude dum du min tawtata dum to haani tewtede dum ana metika wiide leede amende abada kanyun ka koyde mudum tawaka ele pide balon Coupe du monde
Señor
Adama Mayga kanyun du andando kabaru balon hollitudi nyaloma handen o malen hani weltino golleji di wori san haja hebude jababuji lobbili ko warta ko
il est important
nafa o ana moni san no dum wordi ni ka wayte Eric Sekouchel wala fuko way wadande piobe amen balon ko nafata dum en kasen on di le pile hakune leydi amen di kan Madagascar wuruji san songonga o hani wayte
vraiment il faut le changer
nyaloma jegom heddi le pide le gubal gal mali woni modul galbe no data groupe I Comore Arden jogi tobbe jenay jokki ganadon jogi tobbe jenay Madagascar won leedi tato be dan jogi tobbe jeddi Mali won leedi nay be dan jogi tobbe juyi tagal Mali Central African jogi tobbe nay Chad wala fi tobbe ro wotere
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
julde yo wattu mo himbe jidata nyama nyamduji beldi fa yotade gaja tiji ka wana dun tan kana neddo habbito bonno kadle kese farde mudun yaade to sarabe na sakirabe mudun fa dun wada himbe yogabe ana jabba wadde ko mbawi e mbawa fu yalla ana jire no mojjire zoom sire Juliette Koulibaly wadni en do faccitan Umar Waygalo
nyohude kadle fa heewa ngardina hore mudun nyende julde wobbe kollitiwdi dum habbi do bawde o do noddirte anta iwole galle jambirtebe jallo omo wondi ton e bibbe robe jeenayon wobbe kasen ko sinan sina tayebe fur kanko buri ngardude kanko burata hollinkinade do fandi fu o nyohan compleji joyi mbasan goto ko heddi ko waksiji tidudi comple fu mo watti a tawan kanye pade mudun e bukuluji mudde ko nande mudun ka andon wiide tan ko buri hewde dido kalisiji fu a tawan o nyawlido non nyamale edu somo nyawlo o wiyan jommu wayeta fi so lewru wati na dedo balde didi miccetede wiide hollinkinade yudum wana tagurobe tan won worbe ngadobe yirde do kulledu misal kanko noddeted amadu so bami fa julde yottiki atano ko borni ko fu yo nyamande kanko du no mo wirata so bami fa lewru wati miccetede wiide bornade ko moddi yidum wada jartso yimbe jihima cheyo ka ko ngatta futtino da tawade jogi bawde mudun dum woni sutra jomun
sagirabe do kadde kabaruji di beta ko ka andon gal journal e magazine garo jukininde o fu o do mbay hebude sini o noddi numero service kono foni 373D1 o do mbay noddi don mere mere ka huldindo wiide sagirabe kina tawre don fandi fu budi nogay tan awna credit nogay tan kay e telephone modon kedde heda do e seda magazine santi waran jukininde wassalam lay leydi meden di lay mali an way hono lay meden kay fu e tew ana tawe wattu joni julde layana fondi warde yo wattu dum himbe nyamata tew sanne e wi andimbe kabaru nyamduji tew ana mo sanne e caldi bi adama kanon nyamugol tew yabbitingul ana way wadde kutteji yogaji hono wadde nyawuji yogaji hono nyawuji hono bernde fa yottade hono ko biata cancer dun hono dun e nandor mudon dun holti wide andimbe giya caldi e hono neddo haani nyamirinde tiew ko nyamatin nyande fu na fu nyande buri fu buri nyande e juldeji fa bidren fam an ko kibinim en do hello magazine santé do fa ba muy hajab meden wombe le nukuje de ewi andimbe kabaru ngure gonga nedan haani nyamude tew sabi ana moji e caldi bi adama ewi mabbe tew vitamin ngaji ana kewi e mudon lamin traware o andindo kabaru nyamdu o gollo direction regional santé mopti
la viande tew na lato sababu to tudde terde ko interdi barkindi nafoji san ana le tew dun ko wiyata vitamin B12 kambar dun no nyamgul tew na jogi nafa san
kanon himbe yogabe fayse nyamay tew wala fuko watta dum ben ona himbe nayebe o andindo kabaru nyamdu lamin traware holti wide nyamgol tew yabbetingul ana wawi wadde kutteji dow cellal fu buri dow be himbe
la consommation excessive de la viande
kono kala nyamduji nyamdu fa yabbita tewdun yata fi cegal kutteji dow cellal kabar mudun wa sobinde nyaw cancer nyawuji bilide bernde nyawuji chatudi goddi buri fufu nyaw tegete denno barki hana fi yawtude temedere chapantati gram le nyalom sukabe yo gram ngaji chapantati
gram nae par jour
on baro ko buri dubi chapande joyi kader suma mayga ana way hono seli nyamude tewni on neddo buram gendi gondi le region gawo ami ania buutude nyamude tew sabe tayi tege yide nyamugol mun tew ana waddana dun torraji
meme neddo horsodo tew bodejo sanne gaggi di sogmi dubi chapande joyi mi acci nyamde tew bodejo ko buru nyamde nyol man handen duyo tew chofe ka lidde nanal mudun duyo tawar fu mide nyama tew goto goto ga hewa sanne sa neddo mo acci nyamde tew sotti wottana tan ana hewtna nyabbilaji koppi watti fu sum nyam tew bodejo jamma sumi lelgel mi wawa danade dun tambina kan sanna
honno kader sumani aminata bengali o debmodo gondo yamfolila le region buguni le balere leydi meden di kanyu du wayliti nyamdu mun o debmodo kanyu kay seli nyamude tew fey
docteur ya foko ne
ka docteur be american patmi nyama tew min kalme jati mi dari nyamgon tew boyi wattene nawa min mi wetti kan docteur be wi kam mi hinno be nyama henyere du bur mujjide dan watta sedan dum wadi min nyama dun cegal mudum mi tampi kasin sabe nyaw me fiti me fa docteur do bamko l'exemple be wi kan patmi nyama tew e henyere en nandal mudum kasin giddina nyalana mi darin dum jati
le o wattu julde layya andimbe giye caldi ana baajo himbe nyamira tew hakille patitora mun hewto dum ben sidi toure yo docteur andindo kabaru giye caldi gondo hopital ponge holiti himbe ko kani wadde
les personnes qui
yimbe be wala semme sanne medo wa yamure be yimbe nyama tew bodejo hono misali tew jawle kan e lidde nandan mudum ga sare yo gaji woni hen soni wala hono doto yamri madun an hana nyamde di tebbiji sabi neddo ko nyamda fu an hana wattu hajjile mudun do hawre haddudu dum buri mokkide
ko lati fu be dunken ande cultivide rafi nyamugol tew an wawi wadde nyawuji yogaji hono buydugol iyam e na wala dadi be beedi wide pat neddo sele nyamude tew fe ka himbe anakani ardinde nyamugol bibbe ledde yalla ana beydoro cellal.